usinguda nginamasenge. Nazi nekweleti zibelesele. Awuthixo ngisiza unibukeshe. Awungwazi uthiki number 7. Awufuni golfi number 7. Awungishi golfi number 7. Awufuni golfi number 7. Awungiphathi ucherry weskele. Usinguda nginamasenge. Nazi nekweleti zibelesele. Awuthixo ngisiza unibukeshe. Awungwazi uthiki number 7. Awufuni golfi number 7. Awungishi golfi number 7. Awufuni golfi number 7. Awungiphathi ucherry weskele. Awungene mojane ikelema. Awungidwadla umhaha angiphaphele. Awungihamba nebhansi angiyiselepha. Masiphume isithwadla sosenzele. Awunginyathela igolfi number 7. Spoon down epipe lasisuzele. Awuthixo vula indlela ngizobabonisa. Awungiphele insimbi yesikhombisa. Awungene mojane ikelema. Awungidwadla umhaha angiphaphele. Awungihamba nebhansi angiyiselepha. Masiphume isithwadla sosenzele. Awunginyathela igolfi number 7. Spoon down epipe lasisuzele. Awuthixo vula indlela ngizobabonisa. Awungiphele insimbi yesikhombisa. Cherry weskele. Awungishi golfi number 7. 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 Awungifuni golfi number 7. Awungene mojane ikelema. Awungidwadla umhaha angiphaphele. Awungihamba nebhansi angiyiselepha. Masiphume isithwadla sosenzele. Awungiyathela igolfi number 7. Spoon down nepipe lasisuzele. Awuthixo vula indlela ngizobabonisa. Awungiphele insimbi yesikhombisa. Usinguda nginamasenge. Nazi nekweleti zibelesele. Awuthixo ngisiza unibukeshe. Awungwazi uthiki number 7. Awufuni golfi number 7. Awungishi golfi number 7. Awufuni golfi number 7. Awungiphathi ucherry weskele. Usinguda nginamasenge. Nazi nekweleti zibelesele. Awuthixo ngisiza unibukeshe. Awungwazi uthiki number 7. Awufuni golfi number 7. Awungishi golfi number 7. Awufuni golfi number 7. Awungiphathi ucherry weskele. Phathi ucherry weskele. Awungishi golfi number 7. 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 Awungifuni golfi number 7.